Sapi.
Hapa ni lazima utoe kitu kidogo, usije pen mongo yangu ni ndogo. Alitaja bop nikadhani ni jongo, bati ananijua alinitisha kimboto. Ratis changli ni ratis changli, gani ndo nazawe tuibai. Gwash gwash roundi, gwash gwash roundi, lazima ucheze tini na usimchai. Papa na manzi ana bubble babuli, kwani uoni venye ya mevai. Samsung do ya IG, Samsung do ya maji, story jo ya iPhone 99. How can I handle you when you drunk like that and I'm drunk like this? How can I trust in you when you lie like that and I die like this? Pressure, pressure, unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure.
Natoa lock na kuota, nikipata na mafana piga mbota. Kanigunga na choma, marefu ngati zile kola. Natoa lock na kuota, nikipata na madem na teka moja. Kanigunga tunachoma, marefu ngati zile kola. Nimejindasu, nimejindasu, wezi kanikiche, niko underwater. Sina matiki nimepandisia lofa, sinanga kitanda na nalanga kwa sofa. Nikapata bol neza kabeba, ata kile mewa, atija kulewa. Nikapata bol neza kabeba, ata kile mewa, atija kulewa.
Pressure, pressure, unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure.
Na gude ya chuka, na machupa na gunga za juja. Niko na wasupa, wameshuka wengine matuta. Tupa luga, gonga ukuta, chumbu tura, suka kuta, kumba tuta. Surba, taxen kwa uba, vuruga, vurugwa, samba, fifa, guza, luza. Doba inachuna kwa ufa na twitter, kiki mgeuza. Shot utat, shot one two, shot utat, shot one two.
Pressure, pressure, unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure.